jua mawazo yangu, ye Mungu, e Mungu, maneno ya kinywa changu na mawazo ya Oh.
Voice wherever you are and begin to worship him. Begin to glorify the name of Jesus. Tell him, Lord, search my heart. Search my heart. Jesus, search my heart. Irakata la pranda gabasata. Legabarua safrana makupala tali. Oh, shelebili gibirini mikup. Namada. Ebu. Ha 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 ha. Chia ile tayo manjuto na itali. E Mungu uone kama kuna chia ile tayo manjuto. E Mungu unichunguze ujue moyo wangu. E Mungu unijaribu uyajue mawazo yangu. Shut up, Allah, Gura Basa.